Oya, oya, uo, oh, oh, uo. Oya, kenge, oya, kenge on this one, yeah.
Gachi B.
Oya, we. Maisha ya mitailo tulea. Baba muza maji, mama anauza genge. Jua la utosiri mekolea. Hatuchoki wana funga buti ya mkatweni. Oya, mima sikini jeuri, eh. Ulichopewa nimenyimwa mimi. Unakuzaliwa na kuliona kaburi, eh. No mana najiamini. Oya we. Chamtu chamtu chaka. Mtu kamtu sa. Chamtu chamtu chake. Oya we.
Kubum kuba. Oya kuba kuna matumizi ya mate.
Na chetu kidogo tunavimba. Gabo wakitoshi kujenga. Kumwagili ya moyo. Siujinga. Fanya kitu roo inapenda.
Chapo sisi ni masikini. Ila tunafura. Kipato chetu ni chachini. Bado tunafura. Asante baba,
asante Lord,
for the happy day, wishing it baraka.
Asante baba,
it's a happy day. Asante baba,
thanks Lord,
for the happy day, wishing it baraka.
Asante baba,
it's a happy day.
Thanks Lord.
Umepigaje hapo?
Kukosa pesa kwetu sio ishu. Mana Mungu katutunu kufura. Ni utajiri tosha kuiona siku. Ndio maana hatuchoki kumshukuru ja. Na maadui wanatuchokoza. Vichwa vikipata moto tunajipoza. Pia kuna vitu vya kuviuguza. Ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua imepangwa na Mungu. Si unajua kwamba riziki mafungu. Kakupa ndizi moja kanipa mkungu. Acha tamaa we utaponza.
Na chetu kidogo tunavimba. Japo wakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga. Fanya kitu roo inapenda.
Chapo sisi ni masikini. Ila tunafura. Kipato chetu ni chachini. Bado tunafura. Asante baba. For the happy day. Wishing it baraka. It's a happy day. Asante baba. For the happy day. Wishing it baraka.